pele o sane o seng ka tene hape re tla ba le tshebeletso. Hape ha re tlo dumedisana ka sheku matsatsing a re a tshepa hore re tla bonana hape ka December. Are mamele, are thule, are rapele. Re khumama ka pela ha o mantsibua nengana. Phirimana ena ha se ntho e fosaetseng. Ha o ka wa refa letsatsi lena ntle le bosiu ba teng. O batla re be mona ka lebaka. Lentswe la hao le re o ntse o sheba mahlo a gao a ya godimo le tlase lefatsheng, o sheba eo o ka mo tshepang. Etsa leitlho la gago le tsamaye mola ka mola ka re o dothori ya mantsibuaneng. Mohlomo o na le motho a le mong fela morena gore a neelane ka bophelo ba gae botlhe wena a o latele. Morena re kopa o re fe mogagao gore re seke ra foswa ke seo o batlang go bua le rona ka sona. Tsone no fatsa nako ena o be ka haruru na har rapela. Amen. Jale hanse ke bua ka mino ka hopula pina ya gale e ke hopula. O na le mo ka reng bahlankana ba na le bothata sa hlakoreng la. Ha re hlompheng ntlo ya Modimo. Ha ntse ke tsho jwalo. Ha tshebeletso e fedile, re seke la matha la ya hodimo le tlase ka kerekeng. Ha re hlompheng ntlo ya Modimo. Laika ba e se le lata ka sheku lena re seke ra matha ka mona ka kerekeng e be re entse lerata ka mona. O na le ditsebiso tse mmalwa. Ha o batla dibuka tse ding tsa SIPSA, o batla o lo fa bagotsi ba hao hae. O ka nna kopa mane o maasha mane monyako mane. Mohlomong bagotsi ba hao ha o fana ka dipampiri tsena kwa na lapeng, mohlomong ba leloko, mohlomong le bona ba tsamaye le wena ibe ba tla le wena tshebeletsong tsetla ke ke kenye o no le hausa kenywa programo a ke ba tlo etsa program ibe telele. Dilemong tse ke tse fetileng tate moruti na fana ka price ho batho ba tlileng le batho ba bangata. O na etsa hore batho bao ba lo ema mane ka pele. Ba bang ba ne ba tla le metswalle e leshome le metswalle le ba leloko. Ba bang ba tla. Ba bang ba tle ka dikhumbi ba tsetletseng batho. Ba bang ba tle ka bisi e tletseng ka ofela. Batho ba bang ba tle le ba 200, ba bang ba 100, jwalo jwalo fela. Ha o ipolokela lentswe la Modimo ka hare ho wena le tlo shwa ka hare ho wena. O tlamehile o fane ka lona jwalo fela hore le tsebe ho fihlella ho ba bang. Ha o khutlela hae fa ba bang batho seo o se fumaneng mona sa Modimo. O tlise batho ba bangata ba o ka kgonang. Wa bona o tletse jwang? Le a tseba hore ntate moruti o fane ka dijo tse kae hore re je ka ofela. Motho wa thaba ka pelong ha bona batho ba tlang ho Morena Modimo. O thaba hona o lebalang taba ya dijo. Morena Modimo re file go kongata mme ha re se re le bangata o tla nna re fa Morena. Jwale re tla bitsa choir ya Swaimani ke yone tla re binela.
No. believeth and is born of God that overcomes by the blood. Oh, the precious, precious blood. Oh, the cleansing, healing blood. Oh, the power and the love of God. Through the blood of the Lamb, what shall he be?
Re a leboha ka choir ya Swaimani. Jwale ke dikarete tsa dithoto tsa batho tse tharo. Ka ke Sibonelo Ncobo, Stembile Sithole, Anele Majola. Kamora tshebeletso batle batlo fumana dikarte tse. Jale re tla fa malume a tlo bua le rona ka olema ka temo yane. Tumela. Maobane mohlomong a re a hlalosa hantle, empa jwale he re tla hlalosetsa hantle jwang. Batho ba batjha, moo Modimo a etsang mobu, o la re ho motho o tla phela ka mofufutso wa phatla ya hao. O tswe ke hantle ha batho ba sebetsa. O tswe motho. Haholoholo batho ba batjha. Statistic ene o na re ruta pulpiti. O tswa ho ke ha bohlo
by some bandmas, a silver so too much, a book was so. Never done more.
Put your time a little bit about to bass hepahala, Bama Mela. Ere ruta boitshwaro ere ruta le ho etsa dintho ka tsela e nepahetseng motho ho ngata ho re rutang hona mo I'm so to us, I'm so to our roof. But how hurt our was a hono sebet the Gamata, Mudimo at Honon of us. Pewian Yanni is one of Fella Lingwan, I am young. Ibata we shock on me. Busu Bobon Bobon, we shock on me. Tswana le mme hana le ngwane mnyanyana wa mohlokomela a moshebe tsa tsileleng dileleng o tipeo kintho e phila ya hula ntwe peo yeo ha o itshwara hantle o ihlokomela o ietsisa jwalo ka mme a hlokomela ngwana hae e tla hula e hule jwalo ka mme ha hudisa ngwana o tsetelong o laba le ntho e la bua ka video o tshepahale Kunto eo enyane o nan le yona. Lentswe la modimo le tshojwana. Ikona o na le tshepiso. Morena modimo tla eng a tafatsa a o fe ho ngata. O tshinta te moruti o ka dile taba yena ka tsela yeo. Ula jala dintho tseno tse latela a jala madumbe a jala khabetsi e thuteng he hore motho le yena ha tswa le a sa le mongolo fela o tswa la le mnyanyana qadile msebetsi ona o le mnyane ntate moruti Jwalo jwalo ya ba ya hula jwalo le wena o ithute jwalo sebetse ka matla fufulenwe hangata ntho engwe le ngwe e qala hanyane ibe ya hula ntho e qalang e le kgolo fela ha e loke empa e qamele e qale lenyane e holehe jwana re le bontshitse peo ya cabbage ke peo fela lona letlaelo e le mahae le tswele pele ka yona tu here tla fua emolemong etse hlano o skaeng ka wa shebela fatsi bibiling e choiri ula newa batho di talenta tse hlano yaba wa dingata fatsi wena o ithuti jwale o tla ho etsa o di lema o shebe sebaka mo di rekiswang teng batho ba rekisang peo ba tla o ruta hore na o ileme jwang e tla hola o tla entsha jwang moo jwale mona e se e le e lekaneng gore e lengwe jwale tsatsi le leng le le leng o ishebe o itshele metsi motho iqala he motho o na le ntho e tlo qaleya bophelong ba gago e tla hola ke dipeo tse o tla bona go na le metso e kena mobung wa botlhokwa o se ka e hatelela o tlamele o etse mokoti o etse mokoti o ikenye hantle gobane ga o koba metso eo ya teng ga e tlo gola o tlamele e tlhokomele o etse mokoti o ikenye he o kgutlise mobu o etse tulo e nyane eo o ka ema mobu teng e be wa e tlhokomela jwalo jwalo mo o nang le moitedi teng nke half ya kopi e be o tshela mono o se ka e tshela gaufinyana o tshele ngwane mnyane ngwane mnyane ngwane mnyane ha tswetswe ha o mo fe dijo tse thata o tla tshela yena o mo fe lebese le molekaneng jwalo jwalo jwale batho ba batjha nka bua ka bua nako ena yohle bophelo ke ba lona ke lone le tlameileng le sebetse ka thata le seke la lapa le seka lebelela gore lona le etsetswe o tseba o nagana wa ithuta sekolong o ithute o sebetse mosebetsi wa o tlo gola ntho e nngwe le nngwe o tshepeye go yona o etse ka botshepegi e qala hanyane e be e ya gola ke le rutege gore na o qala jwang o le soqali o sebetse o soqali o elema bankelelo ya la e bo kguma mafatshe mane mo ke lemang teng ke ya kgumama ke re morena modimo nthuse o kgumame o leme Mrena mdimu tla o thusa. ntla ya o qetela ska e bona ile se ile ntho fela ya peo fela sija ha ona le ha o le motho ya mobi ha o itshwara hampi ha o sna a hlompho ya utlwa nthweng ya utlwa ya utlwa hore na ke ya ngwa ke ma Sorry, disturbing. Hello.
Hello.
There, by this row of the boys in front of me here.
Yeah.
There at the end. Seems they are busy or they are charging phones there. I don't know.
Oh, but one if with you the can yellow. Just come.
Yes, there to that line.
Okay.
Okay. Jwale, ya entseng hantle a rekisitseng ho hongata. Tla fumana mpho mafelong a seleng ke monyetla o motle mono jwale tsa maya o lo jala o rekise ya tla fumana tshelete ngata o tla fumana mpho echo jwale ha o fitla hae o fitle o tla fumana plastic e jwalo tse hlano ka hare ha o fitla hae o leme dintho tseno o ska ba wa di buluka ka ra plastic o bana di no sebetsa ya leboa batho ba batjha ha ke tsebe le abe le a utlwisisa na bohlokwa ba taba yena sena seo le se utlwile mantsiboaneng ana ke ntho e ntjha ibe o roskar blella ntweni ya olima ha si ntwencha ha u bone ha u lijwa ubani na konyena ri duti mona South Africa li batho ba ya shebeletseng fela grant ba dutse fela ba sebetse ba batla grant ise ka re ke boroko bo tlisitsweng dikelellong tsa batho ba batjha ha ba tsebe o nana dintho tse ntjha abana taba tabelo ya go sebetsa ba fumane o itseng ibe motho nana gore ke tla fumana grant o ka jwang nka etsa jwang ke fumane grant mmuso. Ebe ke na le meno leno le botlhoko. Ga ona grant ya leno na. Ga ona tšhelete e fumanwang ka tlhogo. Sona le ngwana eno mamela seo ke se buang o bona lo re re bue dintho tse bue tsa re be batho ba hlalifile hai li bana ba ile mbona ba etapile ba runa re tla fumana grant enga uthe he tswelo pili ipateile go batho aba hlokomeli seo wa tsiba king e bula mahlo a batho ba bang ar ke re mamele covid re bone ore uno muruo wa theuwa Ubani house na mosebetsi ha ona chalete. House na chalete ha ona di jota fuleng. Uthe tsale se lifulena la covid li entse ho hotle. Ubani haile muruo wawa. Ya tsaba ke feng na etla ema. La ile phephetso. La o libima. Bana batla ema ba rera ema re lime. A batla gura empa bana ba se dutse mfase. Arnoja Se kamrena mudimo akabula mahlo a rona a re bula mahlo re bone le kunutulela la bophelo kamora khuvete zwa hlokomelang setšhaba le setšhaba hlokomelang ditšhaba tse fapafapaneng o tla bona le dinaga tse dingwe kapo ditšhaba tse dingwe di tswela pele tse dingwe di tla sala morago tse dingwe hanyane hanyane di tla gola ke bo mang ba tla phahama ba ikemiseditseng go sebetsa bane a ke sebetsa ke fumana tšhelete ha business ya ka e gola ke tla etsa menyetla ya mosebetsi e mengata ke fedisa go se sebetse ga batho o tla bona batho ba ikemiseditseng ka o ba tla phama jwang e nngwe tlo ba video e re tlo e bona re tla bitsa Miss Newlands a tlo re hlalosetsa he Kal dumedisa bohle mantsi bona. Pele re ka sheba video hona le ntho tse ke tla di tsho ke buella Antomkhulu. Ibile ntho e makatsang rona gore re kopane le batjha ba neng ba tlile ditshebeletsong tsa batjha tsa July. Ha ke sheba ntse ke sheba ka ofela ke a thaba ke re o modimo ha se mohlolo hore o kgethe yena yane le yane bane ka ofela. Ha re na le conference e tshwanang le ye inka ditlhophiso tse ngata le mosebetsi o matla. Hore re be le tulo tsa ho robala, dijo, ho be le ntho tsohle le ditshebeletso di tswele pele. Tla bitswa komiti ya e neng e ne etsa e tle ka pele ka mono, tlo ema mang. Motho ba leng komiting. Ha o bonagale bohle ba le mona. Rata o ba leboa o ba ne ke komiti e kgolo e ileng ya re lukisetsa ditshebeletso re a leboa. Jwale o qaleile ka hore Antomkhulu a qale ditshebeletso. Jwale a ruta ba bang hore le bona ba tsebe hore na ho lokisetsa ditshebeletso tsa batjha ho etsuwa jwang. Batho bao bona ba ruta hape sehlopha se seng. Jwale dilemo tsena kaofela ba etsa sehlopha, ba rute se seng, ba fetele ho ba bang. Ke a tshepa hore group ena e sebeditse hantle haholo. Ba entse haholo hore ka December ke bona ba tla lokisa tsohle. Ebe le latelang ba tla iketsetsa. Leona jwale ba santsane ba thuswa ke batho ba reng etsa ona, etsa ngwane, etsa ngwane. Empa kgetlong le tlang he ba tla iketsetsa. Re a leboha ho komiti ena. Ba ne ba sebetsa ditukisetsong tse ngata. Ho na le ba bangata ba ileng ba sebetsa le bona ba sa bonahale. jwale ba neng ba sebetsa ka ba re be ma asha se re be metsi re be electricity jwale ka re tsiba hore South Africa ina le load shedding empa rona re ka ba ra ba le buthata bo boka. Jalo ka batho ba ne ba etsa ditlhophisetso mo ma ne ba le teng ba etsa ngore ba bone hore batho ka ofela ba tle ba tshwere diforomo tsa bona ditlatsiso. Di batho ba ba tshabela ba organizers tsa tsila dipapadi. Ba organizer di sports ba lukisa le ba rerang a hulu hulu bunda temrut. Temuruti uantomkhulu anti top li anti ngamo realebwa ahulu bona kya tsepa ora ona le among a ile nga robala a saja kapo ana le ntho e a sa kgotsofalang ke yona ka leng ba belang hantle ka moga wa modimo ga ebe modimo a re boloka re tla ba le ditshebeletso gape ka December. O tloa ka di 80 o fitla ka di 15 tsa December. Ke rata hore le bone hore na ho thwe batho ba apereng dikobo tse tshweu mo ne o bitswa batho re batle le moo morena Jesu a ne a bua le antomkhulu. A re thule.
Masithandaze simdumise uNkulunkulu.
Akekho phakathi kwabo owayesacabanga izinto zasemhlabeni emthandazweni yabo. Yilowo naloyo wayelangazelela ukuba kwenziwe lokho kuyintando kaNkulunkulu.
Ah, uNkulunkulu. ngisize ukuba ngithembeke. Ngenze baba lokho okuhlosile ngempilo yami. Ngigcine izwi lakho njalo. Ibana kanye namoya engcwele. Unkulunkulu kuyabonga ngomsa wakho.
Amen. Bayokukhalela abangani bakho emhlabeni. Ngizokubuyisela emhlabeni.
Hawu Nkosi, uma kuwukuthi ngiyabuyela emhlabeni, ngicela ungavumeli lutho ozongena phakathi kwethu lusahlukanise.
Ntswalo ya hao ya ulela lefatsheng. Gore morena Modimo o nthuse o seke a kena sebe bophelong baka. Ga o na le ntho e kenang o mpontshe morena Modimo, ke a kopa o be le nna lefatsheng.
Lydia, abantu abasemhlabeni bacabanga ukuthi bengazifihla izinto kimi. Buka kuleli phone.
Batho ba lefatsheng ba nahana gore ba ka dipata dintho go nna.
Sengso buisele.
Ke tla o khotlisetsa mara. Reale boa. Jwalo ka ho khutlela hae matsatsing ana a tlang. Jwalo ka manyeloi ane a mema a re ke mang ya batlang o tla o tsamaya le nna. Ke mang ya batlang o ba le kobo e tshweu. Yang mahae mahabuluna limeme babang. Jwale huruba meme. Ke hore wena tsa mo bona ba phela ka pela bona ba bone bophelo ba gago bo sa tshwaneng le bo ba botseba ba o botse he. Jale ante mkhulu o lakatsa gore e mole mong a gotlele gae a meme ba bang a tle le bona ka December. Jwale hape re tla le bolella re etse taba hore ya tlileng le ba bangata ho feta ba bang tshebeletsong tsa December o tla fumana mpho. Empa tsela e ntle ke ha ba bona bophilo bo hlwekileng ba hao. Ebe ba tla ho wena ba re re a bona wena o na le ntho e o rona re sna nyona. Ha ba o botsa hore ke eng e o nang le yona e re sna nyona rona o ba jwetse ka Morena Jesu o mo fumaneng wa rutwa ka yena ditshebeletsong. E nngwe ntho ka etsang ho mema ba bang ko mema sipsa a tle dikolong tseo le leng ho tsona. Jwale he ke di number phone tse ke tla lefa tsona o ba founele o ba kope o re ke kopa le ke le tle sekolong sa le tlo re ete. Ke tsona di nomoro tso ka di letsetsang tse di ngole fatshe. Baba ng ra tshepa bore ba tla di hopola di nomoro tse. Are ke re khutse fela. Tu he o dinkile dinomoro tseno o tla kgona o rumeme batho ba sipsa ba tle sekolong sa gago. Jwale ha le kgutlela malapeng a bo lona jwalo ka letsamaya ha o ntse o le mo o lokise bophelo ba hao. O bone antomkhulu ha o thwa kgutlela hae. Jale ha tsho jalo o la supa le fatsi are ke bona dintho tsohle tse tswa. O khona o bona se o sietsang le mo o yang teng. O batla o tsamaya le wena, o batla o ba le wena. O tshepisitse o rutla ba lehlakoreng la. Uthe ba bang ba lona le tlo kopana le mathata. Ba bang le tlo kopana le diteko. A re tsebe kapo ba bang ba lona re tlabe re na le lona ka December moo. Anto mkhulu itse o mrena Jesu. Ha ke tlameile go khutlela lefatshe. O itse nthuse. Ke a kopa nthuse. O ska ba le letho pakeng tsa ka le wena. Jale le nna le rona tlameile re tsho re re morena o ska ba le letho le kenang pakeng tsa ka le nna le wena re dule dikobo tsa rona di le tshweng. Ha Satane a re leka, ha o hlokomela o re ho bima, o tseba hore o hloka thapelo. Re tla o fa dinomoro tse ding tse o tla founela o tsona o bolele o botse hore na ke na le mathata ana nthuse he jwana o tsebe o fumana thapeng. Ha o tlameile hore o ipolele dibe tsa hao o di lokise ke tseo dinomoro tso ka di letsetsang. Batho ba batjha bolokang dipelo tsa lona di tlhwekile. Itshwarelleng o se o le se utlwileng matsatsing ana. Re tla le rapella. Re lakatsa hore morena Modimo a le bula a le boloke a le sebedise mo letlabeng le le teng. Hayo ya mnyane haholo. Kapo ya reng o tsofetse ho Modimo a kekeng a mosebedisi. E ba tlhononofatso batswadi ba hao. o tsiba hore mrena mudimo o amme ka ho itse. O tlamele o ye ba tswa di ba ha o lo kopa tshwarelo. Etsa hono ha o fihla hae. Ore me ntate modimo buile le nna aki aka ka ba mohlangana ka bo moretsana e a lukileng somo skolo no li buthata tsamaya u lukise seo. Lerna le bopaki bopaki ba batho ba ileng ba kgutlela hae ba lo kopa tshwarelo. Samaya le morena o lo lukisa dintho tseo tsohle. Samaya le modimo re tla le rapela le lona le re rapelle ra leboha. Below Miss Newlands, Sena Sieta is who Auntie Gadi 70s. Saka a khutla a tla lefatseng a tshepahala nkebe di tshebeletso tsena di sabiteng ke ntho engwe ha ona letse bo ntho we bo mo modimo a ipona tsa wena ke ntho kintwe ebi ima uru khutle utlo sidula lefatsing lena le thata lena le bhloko ube utshepahale uthabise mudimo kya tshepa uri ka ofela re o ka ba hutle re morapelle uri mudimo a mothuse a tshepahale abe se sebediswa letsong la modimo a tswele pele a thepahala. Re tla bitsa khwaere ya kwa Siza Bantu e tlo re binela. Rea leboa haholo ho khwaere ya kwa siza bantu. Jale re tla ntlenya o qetela ya bohlokwa ya tshebeletso ena ya mantsibu. Ke ona karolo e jwale ena ya taba ya tshebeletso. Fumana molaetsa o hlang ntate Shenge. Tuna kgolo ya Mazulu. Re tla kopa ntate Khumalo a tlo re etela pele moo. Jale se re utlwile ka doctor. O tla bua ka puo ya hae ka Senyesemane le ka Sezulu. Jale re thule he hore ha ba bua ka English bana ba mametseng ba tsebe ho utlwa. Jwale le ha se a re bolella ka Sezulu re mamele hantle.
To greet you in the name of our Lord and Jesus, and our Savior. And I would like to say that my heart is heavy when I'm here, Mrs. Abandu, at this Youth Congress. You know, when the founder and servant of our Lord Jesus Christ, Reverend Ernest Jagan, has been aiding for such a long time. I hope you keep him in your prayers, as you all do every day. So I'm honored to be asked to give this recorded message of support for July 2022 Youth Conference at Kosi Abantu Mission. The conference has been running since the 1st of July, and we know it's now drawing to a close. I know that lives have been changed and hearts transformed by all the messages that you received during this conference. The message of this conference is certainly timely, considering all that the youth of our country face at this time. Kosi Abantu has very wisely chosen to remind young people of the words of Christ as the theme of this conference, as recorded in chapter 7 in the book of the Apostle Matthew, which reads, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it and cope." Whenever we speak to one another on matters of faith, it is crucial that we remind ourselves of the word of our Lord Jesus Christ himself. There are many motivational speakers, of course, who can stir up a crowd for a moment and their message can even resonate for a few days. But Christ alone, He alone can speak to our hearts in a way that changes us entirely. Only He, our Lord, can transform us to become what we are called by Him to be. When we hear the scripture about entering in through the narrow gate, it's very easy to identify what constitutes the wide gate and the broad road that leads to destruction. Harmful lifestyles, choices are so easily to identify. Things like substance abuse, that is drugs, relationship abuse, corruption, criminality, all these things are very easy to point to and say there is a broad road that leads to destruction. But in a society like ours, in a time such as this in South Africa, there are choices and actions that are not easily identifiable as destruction, which are constantly told in one way or another that they are simply optional. Not good or bad, but just optional. To my mind, this does a great disservice to those who are seeking the narrow gate that leads to life. Would it not be better to know with certainty what is right and what is wrong, also with certainty, so that when we make our choices, we do so with the full understanding of what the likely consequences are likely to be. But what we do, where do we turn, for instance, for the truth? Who do we trust to tell us what is right from wrong? And who is the ultimate authority on the absolute truth? We are blessed in South Africa to have the right to freedom of religion. There is nothing hindering us from opening a Bible, our Bible, and reading the Word of God. And there is nothing stopping us from living out His Word and speaking about it to others as well. Just a few lines up from the words of Matthew chapter 7 about entering through the narrow gate is a promise that Christ Himself made to all of us, that, quote, ask and it shall be given to you, seek and you'll find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. If you truly want to find the narrow gate that leads to life, I encourage you to begin your search in prayer. God always answers, for He is faithful and He is a loving Father, and He can never let us down. I hope that you have been blessed while you are attending this conference by all the services that we have broadcast from Nkosizabantu Mission during this youth conference. May the word that goes forth from here continue to be a blessing to you. God bless you. Thank you.
Uli sabo kidumedisa baruti bohle le baena le ba chabo hle ba mokwa siza bantu kitabile ha holo fitisa mlaetsa ona tswalo ka kilayense ke kapi highly tsebeleso tsa batsha mona kwa siza bantu tsebeleso yena e qadile ka di 1 sa July
kona ke mokwa masinyane jo
mphilela tla be fihlela pheletsong ha o fnya ke a tseba nako ngena re kopani mona ka dipilo bo fetuile di pelotse tlileng mona molaetsa o no fihlile ka nako e nepaetse ha motho a nahana ka dintho tsohle. seo batjha ba shebaneng le tsona dintho tse leng phephetso ho batjha mission wa siza bantu ba kgethile ka bohlale hore ba hopotse bana ka Jesu Kreste mane bukeng ya Matthew kgaolo ya bosupa Timanel shumele mitsumiraru le shumele mitsumine mo bale anjena kenang ka munyako o patisani
nkulu njela ehonela
mishu mbani le tsela e patlaletseng e isa timelo
baningi bangela
ko baba ngata ba kenang ka yona impale le ba khoro etsisani le tsela etsisani isa bophelombo sa fele ba mmalwa ba tla e fumana
jalo mo tshimo ne ile go
ha re bua ka tsapa tsa tumelo tho ya bohlokwa ke hore re hopotsane ka mantswe ya Jesu Kriste ba bangata batho ba ile ba bua di dipuo tse kgothatsang batjha ba bue hore mereri ya hao e be ne e nyarowe melaetsa ya bona e dule o ntse o e hopola ka nako tse ngata modimo ba file mantswe a tshitsinyang dipelong tsa batho ke Jesu fela a tsebang go bua le dipelo tsa rona ka tsela e re fetolang ka o sa feleng ke ena fela yena ka re fetola a re etsa seo yena re bitseditseng sona
o mashizwa le mbalo le o khuluma ho ngena le tshanana
jwale ha re utlwa taba ena e reng kena ka sila ka le menyako patisani o ska ya ka tsela e hebehebe le lemati le leho le patle le hebehebe kgetha tsela ya bophelo ene hape ho bobebe le ha fela ho le kotsi hebe hebe sebedisa dithethefatsi ho hlekefetsa leratong bobe ke yona ntho e nkileng karolo mona South Africa ho dipolayano yeo ke tsela e phatlaletseng e isang lefung ka hara setšhaba se tshwanang le sena o na le ntho tseo re di kgethang le dintho tse sa thuing ke dintho tse wena o ka ikgethelang tsona ha o thwe ho hotle kapo hobe empa ntho eno ho ko ho wena o re wena o ikgethele ne tla ba ntho e ntle ha re ne re ka tseba gore ke o feng ho botle ke o feng ho hobe re tsebe gore ha re kgetha re kgethe ka tsela e tlabang ditholwana tsa rona tse latelang seo wena o se kgethileng jwale re tlamehile re kgethe re tshepa mang a ka re jwetsang gore ke efeng e ntle ke efeng e mpe ke mang ya ka nang le maatla a gore re bolelela nnete ya mannete rona mona South Africa re na le tumelo ya gore re kgethele ha re bala bibele a re bala lentswe la Modimo ha iyo ntho e re thibelang gore re phele ka lentswe la hae gape re bue ka lentswe la hae mantswe a mmalwa a fumaneyang Matthew kgaolo ya bosupa e re nkena ka lemati le lesesane ke tshepiso eo morena Modimo a entseng go rona botlhe o re kopang letlafung batlang letlafumane kokotang letlabulelo Ubani eo le o ya kopang o tla fua ha o kopang o tla bulelwa ha kokota ha o batla fumana le matile le sesane ke thapelo thapelo mrena mtimo a araba ka dinako sohle hape wa tshepala o yeme hape le raton le wa re rata
Okay,
for example, you are age. No, you are not age. Go to the stand in the market. You are
seated.
Or a ratem renam dimo, how capillo, how you Selemon sena bani ke ya ka mona le ka mona mpapelo ya ka e bhloko na ko nyena bani ntate steken mohlanka wa mudimo o reetse za misebetsi ene e makazang mphilo mba hae bule bo kotsinga mantswa
e sa cha
se ka le ntshile o re le utlwileng e be tlhonono fatso ho e mong le mong ya le bong monate mantswe go papa re bontse swantso sane sena le batho ba bangata sa tsela e phatlaletseng ne rena le phihlo e ntate skakhane mongwa motsa hore ntate wena o laetsa joang uru hole u be le dilimo tse kana kana are hauna litho ke u hlompha batho hlomphe batho ngwanaka uri matsatsi ao a tla eketswe o bontse tlhompho batho ba batjha mantswe a re tlhompha mmao le ntatao re matsatsi ao a eketswe lefatsheng a bua nnete mantswe a jale re rutwa ke motho ya tsofetseng shenge shenge o sa na le mantswe a tlhalifo ka mantswe a manga bohlale o sa fitile 90 ya dilemo ke motho wa dipolitiki bongata ho buang ka borra dipolitiki mpa a utlwile itho le buwang ka monna ene asinto e makatsang hore a ole ha kana be le dilemo tsengata a gone hore a bue le rona le ha le mokana. Batho ba batjha le ska eng ka hanyane nthwena hore ha le galemelwa le rutwa le tswela pele le a bua ha le mameli le a honotha empa le a galemela. Rena wa e bona ntho e le etsa le tla gola ditholwang. Thuto e ntle e le rutwang malapeng a bo lona le nke le ska eng ka hanyane gobane ka tsatsi le leng le fumana ho batho ba baholo ba batla le be le bokamoso bo botle mamelang. Ba bang ha ba le mahabo bona ha ba telle jwalo ka ba le hara mogupi ha ba le mogoping kapo ba le mo kerekeng ha ba mameli ba a etsa lerata fela hobane ba ka hara mogupi ha ba tlo bonahala hore ke bona. Ba bang ba mamela ha ba le ka hara mogupi o tla fumana ba entse lerata ba sa mameli ba etsa lerata. Ba bang o tla fumana bona ba thotse ba mamela ntho engwe le nngwe e buang. Utu tsela e tshesane e isang bophelong ba mmalwa ba tsamayang ka yona. Go thwa tsela e hebehebe e isang timelong ene ba bangata ba tsamayang ka yona. Ba ba ikutlwela ba fumane kare ao rona re le malwanyana fela are tshwane le batho ba bang one batho ba bang ba bangata ba yetsa nthwena ba tsamaya ka tsela yane rona e be re dutse mona re ntse re le sononyana ka rona fela rona re batla go ba ba jwang e be le bona ba lakatsa go kena ba etse seo le bona. O mongwe na rata o tla mo tshebeletsong ka tsatsi le leng a ba lo tšhakela tshebeletsong e nngwe. are jwale ona ile kerekeng engwe are ne di buya mo ba jaifa are no le monate mo ne re jaifa mo ba mmotsa wena wa etsang a o jaifu kerekeng are le nna ka jaifa ne ke tla etsa are ha wa dansa le wena kerekeng are jo ne ke tla ba sehole ke le mong batho ba batjha ba tshaba ho ema ba bonagale go seo ba se emetseng ba tshaba gore ba tla ba tshwana le dihone ba eme go seo ba dumelang sona ba tshaba tshaba ba ipitsa ka lebitso la Kristen ba tshaba ha ba kopane le sehlopa aba ba tlhore ba bona le bona ba sa tshwane le ba bang ba ba kenella le bona ba etse setswa di a tino antho tsena ka le ubaneng nna ke sa tlotina tsena ka ofela ba tina tsena jale bana nyana ba se ba apara marukhwe ba apara di tight and then aba ba tle mose ba re jona ke tswane le yani a apara mose jale so apara ra ntho sansing e thewe ba enyulla enyulwang ba thewe bulela re ke tsela eo go tinwang ka yona ba tina marukhwe ao mo monang hape ba be mona tlase mona ape a tabuile nka re a gale ke yona ntho e seng ya pa ya tshaba lune ba hlangana ro apare hantle jwale o batla le wena o tine jwalo ka ba bang fihle ba hlaisitse diphatlo tsa ka hare di hlaile e monga tsheya e monga re wena nye o tine borukgwe ba bontate ao ke segalegale seno ba bangata ba tsamayang ka tsela ya tang tsela ya di-fashion empa he o tsebe gore malakabe a diele a o emetse to balakabe a di hele a o yeme a le li babedi a le li bararo a le tsama ya tsila ya modimo le tsama ya tsila ya nithi phela le tsama ye go bani mo ba ya ntenki le fu mautie o emele nnete ya gago ba bang o tla fumana tshaba lonka bibele ya gae ga ya kerekeng fotetlogang ge batho ba bašwa le tsamaye gantsi le ye magae tshebeletso di a fela tswang he le ye magaeng le o bonagatsa le phele efangetse le phele le morena Jesu seo le se utlwileng mona le se rutweng sa mo se etsang mo e ba bangata sekolong sa gago ba ratana empa wena o ipolele gore na ke no ratana ke tla ipoloka nna go fitlhela tsatsing leo modimo a batlang ka lona nna ke tla tsamaya tsela e otlolileng e seng ene tsamauang ke ba bangata mohlomongwe ga ba tlhomphe batswadi ba bona ba yanwa ba etsa dintho tsena tsotlhe tse sa lokang ba tsuba ba etsa ntho ba e ratang gore nna ke tla ema ke emele modimo o re kopetse gore morena modimo a re tlhononofatse ka o fela ga rona o tlo tsamaya mo o tshwere tlhononofatso kapo jwang ba bangwe ba ra bua moo le bona ba qoqa mo o nana o tlo tsamaya le tlhononofatso bona bane mo ba bua o nana o tla tsamaya le tlhononofatso e seka e mong le e mong a tsamaye le tlhononofatso a fihle gae a phelele modimo le ga nakong e fedileng uno tsamaya tsela ya ha o iphilela ka mo wena o batlang o tsamaya mani tsileng e phatlaletse etsa qaeto jwalo re jwale ke a fetoa ke batla o tloa tsileng yena se ka morena modimo akaba le luna ali buluke morene re kopane hape ka December ga le bo batho ba batsa ine le mantsi a bima ana re buile seo re kgonneng o se bua jwale bolo e matsong a gago jwale dikgwedi tsena tse tsheletseng bolo e matsong a gago jwale re tlile pheletsong ya phirimanang ena una le ntho ya botlhokwa e ntseng e le programong jwale ke ditsebiso tsa gore na di-transporto di tlo tsamaya jwang a ke ke bule pelo ya ka batjha re bile le bothata bo boholo nakong e gobane o bolela gore bese e tlo tsamaya ka nako itseng e ya sebakeng se itseng e be ba bua e batho kaofela jwang e be o etswa e nngwe tsebiso e be jwale ba bangwe tho o sane ka 3 ba tsamaya e be ga ba utlwa ka lebaka la lerata ke ntho e ditlhong e swabisang batswadi ba kgathetseile haholo gobaneng o tsebisa bana ba bangwe gore ba tla gae empa wa ka ngwana yena ga o a mo jwetsa o setse jale re tla tsebisa tsebiso tseo mpa re tla rapela pele botla oro e haswe e tla fela jale e be le a thula le a sala tsebo mamela hantle gore na o tla utlwa transporto tsa lona ntlha ya o qetela ha transporto e tsebisitswe ga o tshoo gore tlameile batho ba mathe jwale e be tsotlhe a di sa bana jwale skareng tshebeletsong ena o qetela la senya setshwantsho sa se ne se le mono ga o so o boletswe o tsamaoa jwang Ritabina, Antlefela, be unzo bino aibe rehatso. Ritakupa di ashasi, diru tuse e. Ritakupa ndate ngubani ator rapela. Aba utlwa saba qadi a bo sho har rapele matho ba batsha tatarna maudimo re a leboga ka sohle se o retse tseng sona. O re bolokile morena wa re tshireletsa le o kuleng. O re bolokile morena wa re fa dijo, wa re fa metsi, wa re fa electricity. Tsohle tsa etsahala ka ho ya ka thato ya hao. Re a leboa morena, re a o rorisa, re re hayo ya tshwanang le wena. Arwana morena re rapela hore seo re se utlwile mona, seo re se fumane mona, ba chaba se fumane mona, iska ba ntho ya lefela e joang ke dinonyana fela. Ya kopa morena ba thuse ba phile sena man mo ba ya. Re bona morena hore tlhoko e kgolo le phephetso e kgolo e shebaneng le batho ba batjha e batlang ho ba timetsa, ho nwa di-drugs le dintho tseo tsohle morena. Re a o kopa morena, pholosa batjha ba rona, o pholose le lefatshe la borona. Re lebohile morena ka dinako tseo re fileng tsona. Le a batho ba tlo tsamaya morena Jesu, re kopa o ba boloke ba tsamaye hantle. Re rapela le bakganni o be le bona ba seke ba tshwarwa ke boroko, ba tsamaye ba lo fitlha le bana hae hantle. Re a kopa morena, wena o sa robaleng, o sa otseleng, re kopa o be le bona bana ba hao. E ba le rona morena bosiung bona ka lebitso la morena Jesu. Amen. Jwale re kopa ba tlo re tsebisa ka transporto. Batho ba batjha, mamelang, thulang. re tla bolela bana tulo tsena tse tlang o tsamaya. Na le bese tse pedi tsa Mount Flare, e nngwe e ya Umthatha le ya Mahambeni le ya se Donnybrook le Harding. Jwale re tla kopa bohle bao ba late dithuto tsa bona. Ha wa tiribu. Jwale le mamele. Ha le se le fumane diphahlo tsa lona le tla ya ditulong tsena he. Le mamele hantle. Jwale mane pila shopong ba ya mane ba lo palamela ma beseng tsa ntse pedi mane. Dear man friend. Eba latela mo ya Umthatha. Kamora yenu ibe ke yona hape. Ela bone jwana. Ale mahambe ni basi itsamaya le ba Donnybrook. Kale pela di bese tseo o tla be o na le di sprinter tse pedi. Di tlanka ba Donnybrook di stones di sprinter tse. Be bese ya oketela ya hadi. Jwale ha re etseng hona hantle. Le skela matha le tsamae hantle. Jwale batla le ka o tsamaya ka 11 tlabe a tswa dibese tseo. Le bana ba we to ku pa di ntho tse o soma ba hlangana. Awa tilitswe. Uti he, sika etsang ntho le sa ebolelwa. Tla binwa ba hlangana ba dule fatshe ba dule bananyana ba tlatswa pele le batho ba baholo. Okay, ke kopa dintho tsena hle. David